I'm on a Batman thing. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Issues too, issues too. Issues too, issues too. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too. After million ni billion, after billion ni trillion, after trillion ni Dora. Nasikia heartbeat nikigusa thorax. Kini chiki anadai tu ni thorax. Favorite position CEO. Favorite books ni logbook. Kani title anadai title deed. Kani license anadai kuona gun. Girl talk near for the rich buddies. Man talk near wasunga vuti bangi. Sena tumaini asake tuma tumbo. Sena lake juwe sisi ndo tuko. Mzinga jesheno una diet nizime. Miso lati do kwa dorime. Juna come late we si ali. Missy mosque don't jam me and me. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Issues too, issues too. Issues too, issues too. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too.
Tulianza ka BFFs. Akadenim umeka KDF. Nilichukua hadi CDF. Akatuma notes kama PDF. Uba chap chap, uba chap chap. Ilikuwa Vin Diesel kadere. Aka knock knock, aka knock knock. Akapata Alejandro na towel. Harakati ni nyundo msumari kabati. Zina gongo ngongana. Harakati ni nyundo msumari kabati. Zina gongo ngongana. Joli kwa mrota ni vile singe kuchapia njo maana. Ni kukuteka mkuteka na mabia. Ukutuma choche ni kuita na madia. Na tunambia sikujua yetu tunge kanyagia. Pick your poison na wewe njo sumu. Alimaza flavor yangu kama puru. Ati ride or die na siku die. Die, 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 die.
Mwenye ox D&D ya sipigiwe. After bash li walo ndio ilwe. Piana number next pick upigiwe. Kosa kupigia DM yako upigiwe. Ukinyumo kiwa uchi endo woge. Si magot, nini magot. Mingi zigizaga zogo. Mingi sumu, mingi keleleza sonko. Ambia Rita kwake na retaliate. Na nakam kama zangu zimeriate. Aulize naomba nikiangalia wapi. Kwanza niambie amepika chapo ngapi. Kikulachwa kikuposti. Kikiposti kikokosti. Kinatoke ndani ya ndoto kimgosti. Kikipiga wantu na demu wa vosti.
Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Vile tulielewana, ulifanya. Na vile unafanya, tulielewana. Issues too, issues too. Issues too, issues too. Toka tukulane ni my issues too. Issues too, issues too.